Turumva aho kwicwa n'inzara twakwicwa n'isasu kuko umwana y'inzara imuriye ararambarara akaryama ukumva agahinda karakwije ariko inzara
ni impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka isaga 20 mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba ziravuga ko iminsi igenda iba myinshi ari nako imibereho yazirushaho kugenda isinzikara kuri izi mpamvu
mfite abana babiri nanjye wa gatatu undi gufata 172,000 n'ijana nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora nta muceri urimo nta kawunga nta bishimbo nta mavuta niyo fiyo nyiguze imara ibyumweru bibiri umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo
impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga 190 y'amanyarwanda wareba kuri statistique y'isi uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadorari 2 abari munsi bakarya idorari 1 twebwe tugeze ku rwego rwo kurya 0 n'ibice 2
ifunguro rya mu gitondo riri gutwara amafaranga angana na 95 nimugoroba ukarya amafaranga angana na 95 ese 95 y'amafaranga y'u Rwanda yagura iki gituma urya n'indazi ntago ayigura ari imwe mu byukuri aya mafaranga bari kuduha ntago ari kugeza ku cyumweru ngagisoze umuntu akirya nanone ibyerekeranye n'ubuvuzi abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze transfere zo ntago zikiboneka ziboneka mu buryo umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga aguye bitewe nuko atabonye uburyo avurwa
icyongeyeho kumva bahora bari hasi akiga karangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda ariko baje gutanga akazi nimbe bakorana akazi kamwe mu kiganga ugasanga umunyarwanda afata 400,000 impunzi bakamweza 20,000 kugeza kuri ubu tuvugana guhera ku mwana mutoya ukageza ku mukecuru arumva ko agomba gutaha
ibibazo birimo imfashanyo yabaye yanga byo kudahabwa amahirwe yo kubona imirimo kuba nta bundi bw'inyagamburiro bituma batabona icyizere cy'ejo hazaza bavuga ko biri mu bituma bifuza gutaha cyangwa bakimurirwa mu gihugu cya gatatu aho babona amahirwe yo gukora bakibeshaho nyuma y'amabaru w'ijwi rya Amerika ryaboneye kopi z'impunzi zandikiye Leta y'u Rwanda n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR zigaragaza ibibazo zifite by'imibereho zinasaba igisubizo kuri ibyo hari n'amakuru z'impunzi zivuga ko zumvise yuko bishoboka ko zatuzwa mu Rwanda ni amakuru zitishimiye na gato
ntabwo twaba abanyarwanda turi impunzi z'abakongomani zitegereje umutekano kugira ngo ugaruke dutahe iwacu
nta na rimwe no mu buzima nta na rimwe byigeze binabaho kuva inkambi yagera ngaha ngo dukenere gutura u Rwanda ntabwo twigeze twifuza gutura u Rwanda yaba n'abana bavukiye aha ngaha bose nta muntu ukeneye gutura mu Rwanda
n'ubu ngubu dufite amakuru two muri no nkambi ya Kiziba hagomba kuzokorerwa abantu 950 abandi bose bagashirwa mu byiciri by'ubudehe tukibaze ubwo budehe bagiye kubukora abanyarwanda ko babafite bashaka kuja muri ibyo byiciri umukongomani bamushira mu cyiciri cy'ubudehe kuzihe mpamvu
aya makuru ni nayo yakuriye umwuka mubi bituma leta yikangisa nk'imyigaragambyo mu nkambi byatumye inzego z'umutekano kwa mbere w'iki cyumweru zihurura zishaka guta muri yomba bo zikeka ko bihisha inyuma y'ibi byose ariko impunzi zihagarara naho
dufite station ya polisi iri mu nkambi hariho station ya polisi iri ku Kibuye hariho station ya polisi iri ku Karere ariko haza umupolisi uhagarariye intara ku kantu gatoya tutamenya ukavuye amakuru y'impuha tugiye gukurikirana amakuru hafi dusanga bari baje bafite abantu bamwe bagomba gushimutwa muri komite bakaja gufungwa muri make n'ubuzima dufite hano n'umutekano muke urimo
guhaguruka kwizi impunzi zivuga ko zabitewe nuko no mu myaka yashize hari ubwo abayobozi bazo ku rwego rw'inkambi bagiye bafungwa bazira ubusa kandi ko no kuganira hagati yabo ku bibazo byabo ubwabo basa nk'abatabyemerewe igihe cyose hari ababigerageje bagiye babizira ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro bahagaze bahangana na polisi kugeza isubiyeho nta n'umwe itwaye ariko ntibarashyira umutima hamwe kuko isaha n'isaha bamwe muri bo bashobora gufungwa Bwana Patrick Bimenyimana wayoboye inkambi avuga ko nawe yigeze gufungwa azira kuvuganira abo yarayoboye
kuba narafunzwe nuko twatiri kuvugira impunzi n'uyu wansimbuye ejo bari bamutwaye nuko ari impunzi zavuze ati umuntu wacu ari kujya he umuntu wacu ari kujya he babona ko byagaragaye babura n'ubusobanuro baramwihorera ariko n'uyu munsi haba mu ijoro haba kumanywa bashobora kumutwara bashobora kuvuga ngo bafite n'inama ahantu runaka ari mu mugi ku Kibuye cyangwa se nahandi ukabona umuntu baramutwaye mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira uburyo cy'umuntu afatwa nk'inyamaswa cyangwa se kimonyo kitafito ukibariza
kubwi ibi bibazo by'uruhuri bwana mbangutse mawombiriwe uyoboriye inkambi ya Kiziba avuga ko buri munsi hari imiryango imusaba kubashakira uburyo bwo gutaha bagasubira mu gihugu cyabo nubwo bavuga ko bazi ko kitaratekana
kuva ukwezi kwa mbere kwatangira kuva nka tariki 10 nta munsi ujya wira nta kiriye imiryango ibiri ivuga yuko ikeneye gutaha hari nabo biba ngombwa ugafata icyemezo ugashaka n'ahantu umwindikishiriza wenda ne na mironko y'ibishyimbo kugira ngo abone icyo yahaha uwo munsi kugira ngo ubone akuva mu maso naho ubundi ni ikibazo gikomeye, benshi bakeneye gutaha kubera iki kibazo cy'inzara cyane, bararambiwe cyane.
Ntiturabasha kuvugana na Minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi kuri izi ngingo, kuri uyu wa kane nibwo iyi Minisiteri izagira icyo ibivugaho. Tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.